exclusive from ZambiaMusicSide.com.
It's your boy, coming to see.
It is what it is.
Et la Quincy.
Black Bullet Squad. Government, yeah, my hela. One sticker. Yafyapo wikalenga nkaikulike yose chikongo kwa liwa bachikulile wanina bale tukana kwa titeba fyashi kalikeka na leba neka panshi na kutamfya wale bweluluka iwe ni olijino tewa ichipisha yatiba mpoke pali wena lipecha tia exi fyachine nalifika nalisanga malaika pashialo tea yuso ntwareko kuchialo maina kateka ndeli lati
niwe kaleza. Eko tofu ma ekutali mayo. We la la ba, baby forever. Mami kaleza, abo. Pasi eva kambe. Eko tofu ma ekutali. Kukusia gigo. Kukuchusho mino. Abashala pa odon. Iwe nana we move on. Kukusia gigo. Kukuchusho mino.
Kanalefua ya mulife na daily pulea ya kukwita mawife.
Yes.
Tukeka le bondi na wana.
Yes.
Walilenga na ex na kana.
Baby.
Na nguva lande we won't feel up. Kumutima baby girl ni we na feel up. That's why, listen.
Diwe kaleza. Eko tofuma ekutale mayo. We la la ba, baby forever. Mami kaleza, abo. Pasi eva kambe, eko tofuma ekutari. Kukusia gigo, kukuchusho mino. Abashala pa odon, iwe nana we move on. Kukusia gigo, kukuchusho mino. Eko tofuma ekutale mayo. We la la ba, baby forever. Mami kaleza, abo. Pasi eva kambe. Eko tofuma ekutale. Kukusia gigo. Kukuchusho mino. Abashala pa odon. Iwe nana we move on. Kukusia gigo. Kukuchusho mino.
ZambiaMusicSide.com.
Nipple cheese and Avia.
Black Bullet Squad, Bolo Polo Shafita, they attacking lions.